echikuru kiikino
zabwomwendo bwe tulina
ensibuko y'obulamu era
ekyama ky'obulamu ye Kristo
yatesa n'alowooza ku bantu be
n'alaba setaani abakwakula
batute bangi awatali ssuubi
kyokka n'atunoonya atwagala
Katonda
w'omuwendo Abamutya Yesu twagala akkiriza n'abakwenyufu era bafuuka bamuwendo lw'omusaayi gwe mu bulumi mu buyinike mwesige anakuwa essuubi omwana we okkiriza n'ogwe wakuwa obulamu n'akusembeza mu nnyumba ye Katonda w'omuwendo Mwana bo, wacha mumanyi lero kuwa magezi. Mwe yune Yesu kwa gara.